ubwo murumva Joseph yarabaye ate?
Yari umunyakuri kandi yumvira Uwiteka, ariko rero mwumve ibyo bamubeshye. Yashyizwe mu munyururu ku mpamvu yo kumubeshya.
Hari umuntu wari wakubeshyera nko muri ubwo buryo?
Mugenzi wanjye, rero wibuke yuko Uwiteka ntacyo ushobora kumuhisha kuko azi byose. Niba rero tumwumvira, Uwiteka aratubwira mu Baroma igice cya 8:28 ngo ibintu byose bihira kandi bizahira abamukunda. Abo bose bafite umuhamagaro ugomba guteza imbere inzira y'Uwiteka. Ku mpero rero, Uwiteka niwe uzazana ukuri kandi niwe uzaca urubanza mu kuri. None rero mugenzi wanjye, ntihagire ikigutera agahinda ngo barakubeshye, kuko Uwiteka ari umunyakuri kandi azi ukuri. Ngaho duhindure tujye ku gishushanyo cya 8. Umunsi umwe, umutware wa Egiputa Farawo yarakariye abagaragu be babiri abashyira mu munyururu aho Yozefu yari afungiye. Umwe mu bagaragu be niwe wanywaga kuri divayi umwami atari yayinywaho kugira ngo arore ko itarimo uburozi, undi niwe watekaga umugati ibwami. Ijoro rimwe abo bagaragu b'umwami bari bafunganywe na Yozefu bararota. Ibyo barotse babonye yuko bifite imbaraga kandi ari iby'agaciro, ariko kandi ntibashobora kubyisobanurira. Hanyuma umugaragu w'Imana Yozefu abaroye ku maso asanga barababaye, arababaza ati, n'impamvu ki mufite agahinda? Nuko uwo nguwo wasuzugumaga divayi abwira Yozefu ati nabonye amashami menshi y'ibiti ariho imbuto nyinshi. Ati mu kiroto nafashe ibyo bibuto hanyuma ndabikamura mbiha umwami. Nuko rero Yozefu amubwira igisobanuro cy'icyo kiroto. Nuko Yozefu abwira uwo mugaragu ati, wowe ikiroto cyawe kiravuga ko iminsi itatu kuva uyu munsi uzava mu munyururu ugasubira ku kazi kawe. Nuko uwo mugaragu wa Farawo arishima cyane kubw'ibisobanuro bw'ikiroto cye. Nuko wundi watekaga imigati abwira Yozefu ati, njye narose nikoreye ibyibo bitatu by'imigati ku mutwe. Ati nuko inyoni ziraza zirya uwo mugati wose nari nikoreye ku mutwe wanjye. Nuko Yozefu aramubwira ati, iminsi itatu kuva uyu munsi Farawo azaguhamagaza kwice, hanyuma uribwe n'ibisiga. Byose nk'uko Yozefu yabisobanuriye abo bagaragu ba Farawo, byose byaruzuye.